alone. Wanani tamangi, squeezy, sit again. Usule tuna fura, sisalisha tukata, tukachoka, tukachaka. Mitai katukuza, usule tuna fura. Sisalisha tukata, tukachoka, tukachaka. Mitai katukuza, ila sisi tunamwamini Mungu.
Mafanikio mahusiano wape marafiki. Nimechoka pesa niazime, michezo niazime, vikoba niazime, nirudi Mbeya nkalime. Shida zangu kusoni, sina kitu fukoni, paka kalala jikoni, ukajaba kulonda mani. Mpenzi na mapenzi vete sitaki, niacheni ngatele manyani.
Usole tunafura, sisalisha tukata, tukachoka, tukachaka. Mitai katukuza, usone tunafura. Siswalisha tukataga, tukachoka, tukachaka. Mitai katukuza, ila sisi tunamwamini Mungu tu.
Siku zinaenda, toto zinaenda, bado sijajenga, sina tabaisike. Kuna muda roe na nyuma, sina namna, na kose mbombe na shindikana kumsaidia mama. Shida zandiku soni, sina kitu fukoni, paka kalala jikoni, ukajaba kulonda mani. Mpenzi na mapenzi vete sitaki, niacheni ngatele manyani.
Usule tunafura, sisalisha tukata, tukachoka, tukachaka. Mitai katukuza, usone tunafuraha.